by Nelson Empire.
Dig it, the burger, dig it.
Zenuna vizente zentina diziki anilewe Igini panda mizuka, naomba munielewe Usini pande kichwa nifikaza nimekuja mwenyewe Wanango mekula usongo, pereta ujinga utorewe Ya leo, ni matata, watu wanakula tumabati Ya leo, unachotaka, akiza chochote utapata Ya leo, ni matata Watu wanakula tumabati Hello, oh, unachotaka Agiza chochote utapata
Mimi na kamyeso Mimi na kamyeso Mimi na tume Mimi na kamyeso Mimi na kamyeso Mimi na tume Mimi na kamyeso Mimi na kamyeso Mimi na tume Mimi na kamyeso, mimi na kamyeso, mimi na tuya.
Taratibu mana kumbuka pombe sio supu. Mana shati usafu wa usije baki ya tupu tupu
Noma sana
Nikisha lewa bega na leo na kachuchu Ukukwetu swazi usnichi ni marufu Paranawe
Paranawe
Ase tuje
Tuje
Kwetu shere
Kamyeso, mimi na kamyeso, mimi na tume. Mimi na kamyeso, mimi na kamyeso, mimi na tume. Mimi na kamyeso, mimi na kamyeso, mimi na tume. Mimi na kamyeso, mimi na kamyeso, mimi na tume.